Medusa.
Buddha.
Okay, okay. Maisha kukumbele, nyuma yako isaulike. Peleka kili kumbele, kama nyuma yako bacha ikufike. Kwa na imani kumbele, utakula mchele. Kumbele tamu tamu, ona sisi wale tulichakulaka kumbele. Leo tunakuwa na kula paka vya butamu. Mizika bledusa, nyama nyama ndanya shawama. Kumbele, maombi ya kila siku, Mungu nitoshe nyuma bantu na mini kwe. Kumbele, tunachezea sana nyuma. Dansa leo tutaicheza ni kumbele. Unipitishe kumbele, nyuma bata tukata.
Amu, inama, inuka. Chomona, chomeka, nishike mkono tubadilishane michezo. Inamu, funika.
Huku kumbele sitake kumujua nanya sinitaki. Kama Paul Kagame, nasonga mbele nyuma siitazame. Sababu inauma, nikitazame nyuma. Mateso nakumbuka, mwenye nataka nyuma, abaki nyuma. Usimuangalie, akwe naona gisi nyuma yako kuna shangilia. Usiangalie, usiangalie, acha nyuma yako kuna shangilia. Ishangilie,
shangwe, shangwe, inama, inuka. Fungua, funika. Chomona, chomeka, nishike mkono tubadilishane michezo. Inama,
Lionel Messi papfone. Papu, le Messi de la République. Mukonkoto Mike Makemangoyi. Twende mbele tubaki nyuma. Twende mbele tubaki nyuma. Twende mbele. Okay, okay. Baby akili na nikuya. Akili na nikuwa tuwakimbia tukajifiche. Twende tukeka mbele. Unaona je, tukionje takuwa je. Sina nia kusumbua, nyamini shoroe.
Kumbele,
maombi ya kila siku. Mungu nitoshe nyuma bantu na mini kwe.
Kumbele,
tunachezea sana nyuma. Dansa leo tutaicheza ni kumbele. Unipitishe kumbele, nyuma bata tukata.
Amu, inama, inuka. Chomona, chomeka, nishike mkono tubadilishane michezo. Inam,
Egle One, Patrick Mwanza. Unipe wakati, Mbumba Mercedes. Odia, odia los, Chris Odia. Sombo, Victoire Mwambai. Doli Muteba.
Funik,
Shamo.
Chomeka, nishike mkono tubadilishane michezo. Inam, Inam.